isambulo 13. Ngase ngibona isilo sikhuphuka elwandle, sinezimpondo eziyishumi namakhanda ezikhombisa, nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi, nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. Isilo ngasibona sasifana nengwe, nezinyawo zaso zazinjengezebhere. Nomlomo waso wawunjengomlomo wengonyama. Udrago wasinika amandla akhe, nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa, umhlaba wonke walandela isilo umangala. Bakhuleka kudrago ukuba wanika isilo amandla akhe, bakhuleka nakuso isilo bethi, "Ngubani ofana nesilo? Ngubani ongalwa naso na?" Sase sinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba, sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingamashumi amane nambili. Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe nethabanakele lakhe, nabo abahlezi ezulwini. Saniwa kuba silwe nabangcwele sibanqobe, saniwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke nabantu nezilimi nezizwe. Bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni, wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Uma ekhona onendlebe, makezwe. Uma ekhona oyisa ekuthunjeni, uya naye ekuthunjeni. Uma ekhona obulala ngenkemba, umele naye ukubulawa ngenkemba. Nakho ukubekezela kokukholwa kwabangcwele. Ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni, sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu, kepha sikhuluma njengodrago. Amandla onke esilo sokuqala siyawenza phambi kwaso, siyenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bakhuleke kuso isilo sokuqala esingozi yaso yelashwa. Senza nezibonakaliso ezinkulu size senze nomlilo ophuma ezulwini kwehlele emhlabeni phambi kwabantu. Futhi sibadukisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo sithi kwabakhileyo emhlabeni, mabasenze lomfanekiso isilo, ebesinenxeba lenkemba kepha sasinda. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume, senze futhi ukuba bonke abangakhuleki umfanekiso wesilo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu, nabacebileyo nabampofu, nabakhululekileyo nabayizigqila, bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo, ukuba ngabikho ongathenga nokubathengisa uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso. Nakho ukuhlakanipha. Onengqondo makabale isibalo sesilo ngokuba siyisibalo somuntu, nesibalo sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha.